bụrụ Igbo ma iji ode zuru Igbo, ma bụrụ ọsọ nwa ọbụrụ bụ nwa nwa
ule bụtụ onye ka
oyi mụwe ya bịara nsuze wobulu.
Let's go. Give me the money, give me the money.